Hose mukankomeje uyu nguyu nawe
n'undi mudokteri
ariko ukurikiranwe ibindi bitandukanye cyane umwe arashinjwa ibyaha bikomeye impuzamahanga ndetse kukaburanishwa ndetse n'ubugereko impuzamahanga buri urukiko rukuru rufite urugereko impuzamahanga ruburanisha ibyaha bikomeye n'ibyaha mpuzamahanga ubwo Dr. Hose mukankomeje wakurikiranwe ibintu ibyaha bijyanye na ruswa ndetse no gukingira ikibakomena amabanga ibintu by'Alphonse watubwira
urebye mu kinyamakuru izuba rirashe nkuru cyanditse ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane barava ku rukiko rukuru rutegetse ko Dr. Hose Mukankomeje afungurwa by'agateganyo urukiko rukuru rwasomye imyanzuro ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Dr. Hose Mukankomeje umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ibidukikije uherutse gutabwa muri yombi umucamanza yategetse ko Dr. Mukankomeje afungurwa by'agateganyo kuko ngo kumufungura ntacyo byahungabanya mu gihe ibimenyetso by'ibyaha ashinjwa bifitwe akaba rero ngo atahindura amajwi yafashwe kuri telefoni aburira uwakorwagaho iperereza kuri ruswa itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane uyu mwaka turimo nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwategetse ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo ahita ajurira mu rukiko rukuru umucamanza yavuze ko ibyo Dr. Mukankomeje aregwa bishingiye ku magambo yavuze kandi ko ayo magambo ubushinjacyaha ngo bufite ijwi rye ayavuga bityo akaba adashobora kugira icyo ahinduraho aramutse anarekuwe ariko avoka wunganira Mukankomeje agaragaje ko umukiriya we ngo adakora mu nzego z'ubugenzacyaha aha ariko urukiko rukuru rwanzuye ko ngo kuba iryo banga ryaramenye kuba rero ngo iryo banga ryaramenye ibanga akarimena ubwabyo bikoze icyaha bagakomeza bagaragaza ko Mukankomeje akurikiranwe nk'ibyaha bitatu birimo icyo gufatanya icyaha mu kumena amabanga y'akazi gusebya inzego za leta ndetse no gusibanganya ibimenyetso nubwo uyu muyobozi wa rema urukiko rwategetse ko afungurwa by'agateganyo rwashyizeho ibyo asabwa mu gihe urubanza rwe rutararangira bamutegetse ko agomba kujya yitaba buri wa gatanu urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu gihe cy'amezi atatu rumutegeka kandi gushyikiriza urukiko ibyangombwa by'inzira bimwemerera kujya mu mahanga ndetse no kutarenga imbibi za Kigali atabiherewe uruhushya urukiko kandi rwanamutegetse kugumya gutura mu Kagarama muri Kicukiro yashaka kwimuka akabimenyesha rwamutegetse kandi gutunga telefone igendanwa
atayihinduye
yonyine ikaboneka ku murongo igihe cyose mu gihe cy'amezi atatu ibi byose ngo natabyubahiriza umucamanza avuze ko Dr. Mukankomeje yahita asubira kongera gutabwa muri yombi
ikinyamakuru The New Times warebaga mu kinyamakuru
naye ndi kuyuzuba rirashe
wareba mu kinyamakuru The New Times ibyo ni ibinyamakuru n'ubundi by'impanga byose wavuga ngo bivukana biri muri kampani imwe icyo kikagaragaza ko uru rubanza rwari rwiyiziyemo perezida w'urukiko rukuru ariwe Charles Kariwabo ariwe wari warwiyiziyemo urumva urubanza ruburanishwa uretse ko perezida w'urukiko nawe ashobora kuburanisha ariko ubundi haba hari abacamanza abandi baburanisha imanza ziri sivile cyangwa ziri kriminele zitandukanye
iyo yaje no byerekana uburemere
rimwe na rimwe bisobanura n'uburemere kuko perezida w'urukiko afite n'ibindi bintu byinshi ari gukorodona rero kuba yaje mu rubanza nk'uru rimwe na rimwe baravuga bati reka turebe n'umwanzuro bivuze gufatira iki cyemezo kuko urumva urukiko rwa Nyamirambo rwa Nyarugenge rwisumbuye narwo hari ibimenyetso rwagenda hati bigaragara ko afite abantu bamuhaye amakuru nawe akayabwira undi muntu akamena ayo mabanga hatabo bantu rero n'ubundi afunguwe bigaragara ko nabo aburanye ari hanze aho bantu bashobora kumenyana hari uburyo baburirwa cyangwa bigatuma n'iperereza ritagenda neza ariko urukiko rwe rukavuga ruti oya kugeza ubu nta bigaragara ko yarengaho igihe yaba buri wa gatanu yitaba atarenga Kigali impapuro ze
no kurenga ariko akabisabira
uburenganzira
ntabwo abujijwe kuyirenga ariko ugomba kubimenya
ko akubisabira uburenganzira
bibaza ko mu mirimo ashinzwe muri rema harimo no kujya kureba ibyo bishanga hirya no hino mu gihugu
akaze buriya aracyajya ku kazi agakora neza
kubera iki se hari ubwo wigeze wumva inama y'abaminisitiri ivuga ko imusimbuje undi
gusa ikigaragara ni uko no mu isomwa ry'urubanza Nyamirambo wabonaga ko abantu abakozi bo muri iki kigo rema ahangaha ku rukiko rukuru ntabwo yari ahari n'umunyamategeko we ntawe ari uhari ariko mu